Praise the Lord. Praise the Lord. Let the hits hear his voice. Praise the Lord. Praise the Lord. Let the people rejoice. Oh God, to the Father, through Jesus, the song I'm giving the glory, praising us all. At times like this, when we gather together from the east to the west, from the north to the south, we are gathered together in the name of Jesus Christ. Let's go there. Oh Lord, arise and shine. He onyeji rokwa moya kemi kwenuwa. Obugi onyokwa moya nadi abawe. Hini kamgeji kelegi. Obugi ni kamgenye geze yaboro. Okaka, okaka, eze idiebube, ahagi chureniwe joa. Okaka, okaka, onyukumo. Ide bube ahagi jureliwe joa odi odi o nyeki na ya na chese owe o nyeki na ya na chineliwe oka. Oh, kaka, ese idebube ahagi jurebigwe joa na ese tiriki aka amagi mo nyoso I. Suga owe naru ole beka geje ekwerewo Jesus uru di oba raya o. Rayadi okono hage jipwa na jo. I want you to worship the Lord. Clap, can you clap for the Lord? Can you make a joyful noise to Jesus? Can you make a joyful noise to Jesus? Hello. I want you to know that prayer can move mountains. Prayer can do all things. But only thing that can move God is praises. And we are here to give God that praise. Can you make a joyful noise? Onwere ndị dị ndụ ebe a. Ọ bụ na onwere ndị dị ndụ nọ here. Tie mkpu ọnwụ dara ụda. Let's go there. Imela, 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 Chile, Imela, 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 Chile, Imela, 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 clap your hands to Jesus. This is Seraphim Achorobic style. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Imela, 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 Chine, Imela, 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 Chine, Onyewa, Imela, Imela, I
your hands. See the way you love me. See the way you care for me. You carry my matter for your head. Oh. Are you sure? See the way you love me. See the way you care for me. You carry my matter for your head. Oh. Like a little baby, you watch over me. You let them carry me, they play. Like a little baby, you watch over me. You know they carry me, they play.
Ebube gibate by the Benjamin.
Kijaya Buridama, Kijaya Buridawe, Chukwe, Onimosi Biniwe, Hanazi, Hallelujah, Hanazi, Hallelujah, Jehovah.
Yeah.
Chukwu n'ihi n'ọhụrụ n'anya. Ana m ekele Chukwu n'ihi n'ọhụrụ n'anya. Mgbe m na-awagharị n'ime ọzara nke mmehie, onye nwe m ziri m ụzọ mee m mma. Ọnọdụ eluigwe na-eleda anya n'ụwa. Jehova mazuru ihe m na-eche n'ime obi. Ọnọdụ eluigwe na-eleda anya n'ụwa. Ihe niile mere na nzuzo Jehova marala. O nyere m ọdụ, o mere m ebesara mara. Are you sure?
Oh, yes, sir.
Make a joyful noise to Jesus. Yes, sir. Huh. 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 Sammy want them. Huh. Hurabu Christ, Obu Nyebe Yiriya. Ọ bụ ya mere ka jiri ndụ wee na-amụba. Ndị nke nwụrụ anwụ na ọ bụghị gị ka ha mma. Ajụlite ebulo gị nke Chukwu nyere gị n'eluwa. Ọnọdụ eluigwe na-eleda anya n'ụwa. Jehova mazuru ihe m na-eche n'ime obi. Ọnọdụ eluigwe na-ele m anya n'ụwa. Ihe niile mere na nzuzo Jehova marala. jare ibujimo.
For that has lifted me
on high, and that has made my force rejoice over me. Glory on God to that. And everybody sing that. Praise his glory. Praise his glory.
Hallelujah.
Praise from Zion.
Voice of triumph.